Yo, I'm on school. Knabe, knabe. Tukona.
Susubila. Wanataka nini?
Wambie wapeze wembe.
Sita kwacha kamwe. Hata wanga wapige misele.
Wanauliza nini, wanakutakia nini wakati mami unadingi. Nipe mapenzo kweri mami usinipige buti. Wendo kichuna peke, wengine wote motuti. Nilipo kutamini likwe kama nani. Kawa natumaini utakwa nami mashani. Mbona tena bara, mikwara kibao. Wataka nionekane kwako nimetupa mbao. Oh no, sivyo mrembo, unavyofanya sivyo. Wataka kina plani wone hivyo ndivyo.
Wanataka nini,
wambie wameze wembe.
Sita kwacha kamwe. Hata wanga wapige misele.
Wameze wembe. Wapige misele.
Mweni wangu tuki aina japo hauja paka hina. Unanifanya daily busy hata kama pesa sina. Najona so fly japo mbawa sina. Napenda olivo na jokes tena so sex baby. Nipo nazari kwa life si utani umenishika. Kive vyote kwa kusiezi chomoka. Una utamu unazidi hata test ya mogoka. Wendo wapike acha vibaku wa tete. Kuchapi fimbo kari pake kibidi wasepe. Wadate wakwendre wakufe wapote. True love me na we mwisho ni kufishe pete.
Wanataka nini?
Wambie wameze wembe.
Sita kwacha kamwe. Hata wanga wapige misele.
Wameze wembe. Wapige misele.
Nimesevu the last for the best. Yes, wako wengi but mami, you are the best. Kiumbo, kisura, hata tabia zako. Wacha wasuwas, nanga nimetia kwako. Wacha zako, punguza mikogo. Twende chumani, tukale mihogo. Sala kuse, na kibada. Hakia nani, mtoto menimoda. Ukitembea, kama naruka tope. Mtoto mzuri, paka kope. Mtoto mzuri, Miss Wal Unafa. Miss Universe, wekifa. Wanataka nini?
Wambie wameze wembe.
Sita kwacha kamwe. Hata wanga wapige misele.
Wameze wembe. Wapige misele.
Wanataka nini?
Wambie wameze wembe.
Sita kwacha kamwe. Hata wanga wapige misele.
Moscow, knabe knabe, tuko na Susumila, yo, Victor Gospel Family, promoter mkubwa, Rag Boy, pamoja, Crack Sound Records, J-Crack, wenye beat,
Missy Babu, I'll see you.